Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Bana ba modimo tla ke dumedise ka lena le le matla la Christ Jesu wa Nazareth mo mosong wa laboraro gape re sentse re kopane. Modimo wa rona a re thuse, modimo wa rona a re boloke gore re kgone go ka utlwa lefoko la gago. Ke tlo bua ka setlhogo se se reng digging holes for the righteous. Go na le selo se seng se re sa se lemogeng re le bana ba modimo gore dilo tsa modimo di tsamaya ka principle ya modimo. Therefore, ge di tsamaya ka principle ya modimo, tlhokomela sengwe le sengwe se o se dirang. Batho ba ka tswa ba sa lebelela, but modimo yene o re lebeletse. The Lord is watching over us, digging holes for the righteous. Go na le batho ba tiro ya bona e leng go epa le mena, ba epela kereke ya modimo, ba epela bana ba modimo, ba epela batlhanka ba modimo, ba epela baagisani ba bona le mena gore ba wele ka lona. Go na le batho le kwa ditirong ba ba epelanang mesima gore o mongwe a wele mo go ona. Bophelo ba bona bo botlhe ba wisha fela go bona somebody a wele, a gobetse, a utlwile botlhoko, ke mo lethabo la bona le le mo teng. Ro buisa go tswa mo Psalm chapter 7 verse 15 to verse 17. Yona e buisa jana. Bona, motho yo o nna moimana ka boikepo, o ithwele tshiamololo, o tsala maaka, o epile le mena a legaba, mme o wetse mo gopong e o e dirileng. Tshenyo ya gagwe e boela tlhogong ya gagwe, le go thubaka ga gagwe go wela mo phugong ya gagwe. Ka sekgwaere, such people dig a deep hole, then fall in it themselves. The trouble they cause come back on them, and their heads are crushed by their own evil deeds. Rara re a leboga moyo boitshepo, bua le rona modimo wa rona, bua le rona moruti wa rona, o re kaele go dira tso tsotlhe tse o ratang go di dira go ikgalaletsa ka tsona. Re a leboga le mo mosong o ka leina le le maatla la Kriste Jesu wa Nazareth. Tafita o bua ka mofuta wa batho bao a ba bone mo botshelong ba gago, gore batho ba bangwe tiro ya bona ke tiro e e leng gore ba nnetse go epa mesima, ba lapile, bophelo ba bona bo botlhe ba phela ba lapile. Le ga morena Jesu a bitsa a re rolela matshwenyego a lena mo go nna, ga ba batle go rola, because tiro e ba e tshwereng e bokete tota. Ba epa letsatsi le letsatsi, ba epa mesima e boteng gore ba wele mo go yona. Mme utlwa lentswe la Modimo le re, batho bao ge ba epa mesima e diki e dipie, ke bona ba tlo welang ka mo gare ga yona. E re batletse boimana ka boikepo, gore they are pregnant ka dilo tse di maswe, ga ba tlala ka dilo tsa Modimo, ga ba tlala ka lefoko la Modimo go ba ruta. Ba tletse ka dilo tse di busula, tse e leng gore ba na le ditsela tse di farologaneng go ka epela batho le mena. Mme lentswe la Modimo le re, the trouble e wena o e kgosang e tlo boela kwa go wena. Lesebo le o sebang batho ka lona, le bona ba tlile go seba. Selo se batho ba llang ka sone ka baka la gago bokreste, le se tlile go boela kwa go wena. Ntho nngwe le nngwe Modimo dirile principle ya gore se se yang kwa godimo se boe se ye kwa tlase. Ga o kaka wa nna le bokgoni ba go ka utlwisa batho botlhoko, mme seo sa sekebe sa boela kwa go wena. Lentswe la Modimo le re, seo se bjalang ke sona se o tla se kotulang. Sebe se o se dirang se tlile go tshwara ka letsatsi le leng. Bona Judas Iscariota o ne a phela le morena Jesu letsatsi le letsatsi, morena Jesu a mo ikantse ebile a mo tshwarisa phese ya tšhelete. Mara Judas o ne a na le mokgwa wa gore o ne a epela morena Jesu le mena, na a sa tsene dikopano fela le morena Jesu, o ne a na le dikopano gape le batho ba ko ntle, a na le dikopano gape le Bajuda bao ba neng ba sa rate morena Jesu, a na le di-meeting tse e leng gore morena Jesu o ne a sa itse ka ga tsona, kapa le ga nna a itse gone e se nako, o ne e se nne nako ya gore a bue ka tsona. Judas Iscariota a loga le mena la gore a rekise morena Jesu. Bona re go etsagalang, ga se ne a rekisa morena Jesu,
a tsiya tšhelete e leng gore o ikopile mo bathong ba le mo bapristeng ba bagolo gore ge ke le rekisetsa ene lompha ba rofa tšhelete ga a e ja tšhelete ele ga ya mo direla sepe ga ya mo tswela mosola because e rile ga sena ba tshwara morena Jesu ba ya go mmakola kokoteng ya sefapano ga a bona tiro ya se neng a se dira because o ne a setse a itlwaeditse gore a nne le dikopano le batho ba ba bosula a epe mamina le batho ba ba bosula ene a wela mo go lona le mena lele o wetse bjang bibele rile e rile ge sene ba tshwara morena Jesu go tloga moo ene a ya go ikgwagetsa a ya o ikepetse le mena a khosa leso la gagwe because ga o sa ene tlhoko dilo tse dintse o di etsang o ikepela le mena la gore go wele wena ka mo go lona ba re bua re buisa mo bukeng ya Diane mo chapter 26 verse 27 e re yo epang le mena o tla wela mo go lona yo kgokolosang lefika o tla bolawa ke lona ga o bolaiwa ke anything ga o batla go roga ke gore thogako e nne mo bophelong ba gago dira se se tla invitang thogako mo dimo ga bophelo ba gago ga o batla tswelopele ga o batla go prospera bibele e re biala planta ga o batla go tswela pele ka mo ditšheleteng biala tšhelete ga o batla go tswela pele mo go eng biala seo because seo so buang it will roll back to you bana ba modimo gone yanong ba phela ka mo tlase ga kgatelelo ya dilo tsa e leng gore di gateletse batho ba lefatshe because ba bietse ba phela bophelo ba lefatshe ge dilo tsele di boa di ba hita back ba thoma ba makala ngwana modimo o bolailwe ke gore o epile le mena ebile o wetse mo go lona o kgokolositse letlapa yanong le boela mo godimo ga gago ke a go bolelela ngwana modimo gore dilo tse dingwe di botlhoko ga di diragala mo bophelong ba gago ande o itse gore lebaka ke eng di tshwanetse di diragale mo bophelong ba gago ga gona selo se se ka diragalang mo bophelong ba gago ntle le lebaka re bona mole mo bukeng ya Esther chapter 7 verse 9 ke tlo quote fela e be ke bua ka yona ha re bone o neng a le mothusi wa khosi o ya kwa go khosi a re your majesty Hamane o agile torio e kgolo mo thoko ga ntlo ya gagwe gore a kgone go henga Mordekai o batla go bola Mordekai to o mo agetse ntho e kgolo e leng gore o mo kaletsa mo go yona ere mme khosi o itse gore Mordekai wa ileng go kaletswa ke Hamane o ke ene wa neng a go buellela ke ene wa bolokile mo phelo ba gagwe go tloga foo khosi ya bolela mafoko ya re kaletsang Hamane motorion ya hae wa bona lefoko la khosi le agelwa mosago ere Hamane a kalediwa mo toriong e a e agileng gore a ile o kaletsa Mordekai mo go yone go lona seo se dirang o lebeletse bophelo ba motho o mongwe gore bo gobale ka baka la gago o tle go hengiwa mo toriong ya gago you'll be hanged on your tower ga gona ope wa tleng go gobatsa mo go yona le mena leo o ikepetse lona ngwana modimo bana ba modimo bophelo ga bo siame ba rapellwa mara ga ba fole ba rapellwa ga ba tswele pele bothata bo bo ka bothata ga bo ga bo mo batlhankedi ba modimo ba ba go rapellang bothata bo mo goreng ga o sena nne o rapellwa o tloga mo o ya go dira eng se se o diragala mo bophelong ba gago morago ga go rapellwa phela sentle o sekebe wa boa wa phela bosula because bosula bole bo ile boela kwa go wena Mordekai o hengilwe mo thaweng ya gae ba ba epileng le mena ba wetse mo go lona tlhokomela ngwana modimo gore sengwe le sengwe se o se dirang se tlile go boela kwa go wena ga o sa eleletse batho dilo tse di molemo mo bophelong di tlo boela kwa go wena ga o batla go bona batho ba sokola o bua ka molomo wa gago gore ba tla sokola go ya lebitleng di tlo boela kwa go wena o tlo bona seo o kotula seo se bietseng o tlo bona maungo a molomo wa gago bana ba modimo a re tlhokomeleng melomo ya rona because e ka re tlhagisetsa kotsi go na le Proverbs 28 verse 9 e bolela kganyengwe botlho e bokete mole e re God cannot stand the prayers of anyone who disobeys his laws la o ka rapela bjang le o ka rapela byang wa fasta ngwana modimo mara ga o sa phele go ya ka lefoko la modimo modimo ga a ile go araba thapelo ya gago ga o phela yaka lefatshe o bua se lefatshe o biala yaka lefatshe modimo ga o araba thapelo ya gago verse 10 ga e tswela pele ere yo fapusetsang ba nnete kwa tseleng e busula o tla wela mo lemineng la gagwe ka esi mme ba batletseng tumelo ba tla ja boswa jwa tse di molemo re bona matsatsi ana bana ba modimo dikereke di a thubega batho ba ba molemo ba tswa mo dikerekeng ka baka la batho ba e leng gore ba ba tlogedisitse go dira molemo ka gare a dikereke ba ba e dirisa diphoso tse e leng gore ga ba lemoge bana ba batho gore they will roll back on them ba buile batlhanka ba modimo gampe ba sentse pholoso ya modimo therefore dilo tsele di o rola di tla mo go bona because e re wa epang le mina o tle go wela mo go lona e re you dig a pit for yourself but all who live right will have a bright future wena wa ikepele ngwana modimo tswela pele ka bophelo bo ba go se batle go sokologa o dire seo se dirang se tle go kgokologa se boela kwa go wena o tla be wa wa le mo tseleng ya modimo wa bona o kare modimo ga a fe lefoko la modimo le straight forward le re modimo ga o araba dithapelo tsa batho ba be leng gore ga ba tsamaye ka tsela ya gagwe bona Mordekai bana ba modimo o ne a batla go henga motho ole ngwana wa modimo so mara a bua ona Haman o ne a batla go henga Mordekai mara a bua a hengiwa motoriweng ya gago because go henga Mordekai e ne e se according to se modimo a se batlang e ne e le according to se ene a neng a se batla tlhokomela ngwana modimo dilo tse ding di boela mo bophelong ba gago ka baka la tsela yo o phelang ka yone lentswe la modimo le re wa thubang le bota noga e tlile go tswa mo go lona e ile go moloma o lomwa ke ditiro tsa gago o sokodisiwa ke dikakanyo tsa gago o jewa ke diphiri tsa gago o jewa ke maaka a gago so sokologa mo letsatsing lena o boelane le modimo ka baka la gore se se molemo se o se bjalang it will come back to you I am telling you lentswe la modimo wa rona ga a re tshepise maaka fela o re lentswe la modimo se o se jalang ke se o tlo se kotulang ba ba jalang molemo ba tlile go phatsima ba ba jalang molemo bosula ba tlile go lla ba tlile go ka wela ka mogare ga dihele o sa wetswe ke ope o wetswa ke ditiro tsa gago o wetswa ke dikakanyo tsa gago o wetswa ke dipuo tsa gago o wetswa ne ke bophelo ba gago tlhokomela ngwana modimo nako modimo o santsena re file sebaka gore re boelelane le ene re le bana ba modimo santsene re na le nako ya gore sekebe ra thuba legora le modimo a re agetseng lona gore re sekebe ra ntsha dinoga tse di tlang gore bolaya wa epa mosima o mo teng o tlile go wela mo go ona wa causing trouble e tlile go boela kwa go yena wa kgokolosa letlapa le tlile go thuba tlhogo ya gago o tla bolaiwa ke seo se tsetseng sebe sa gago se tlile go go tshwara ga o tshwarwe ke sebe sa motho o mongwe o tshwarwa ke sebe sa gago Judas Iscariota o tshwerwe ke sebe sa gae Hamane o tshwerwe ke sebe sa gae le wena o tlile go tshwarwa ke sebe sa gae o mongwe le o mongwe o tshwarwa ke dibe tsa gago modimo ga a kakaba a araba thapelo ya gago you are the one who's going to worry but modimo o tlile go ba araba ba bona tse di molemo di tla mo botshelong ba bona mara ga o kumaretse bosula you are definitely going to cry you are definitely going to come up as an example e leng gore le go tla buiwa ka wena gore ga nne e se ka wena o sa seba moruti mo maphuthegong phuthego ya modimo e ka be e santsena e eme o tlotla go na le batho ba thubang dikereke ka baka la gore a batla go simolola kereke ee o tlo e simolola sentle e tlo tsamaya because o na le le starter pack se se siameng sa batho ba utswileng ka bona mo kerekeng ya bathang ka ba mma modimo ba e tlhokometseng. O tlo bona o ka re you are successful mole e gola mole mole e tswela pele mole e tla rola e tla kwa go wena. Tsela yo utswileng ka yona mo phuthegong ya gago e tlile go boela kwa go wena, it will roll back to you. Gone yanong re na le matoditodi a mantsi a e leng gore a simolotsa diphuthego ka tsela e wrong. Bona ba bona ba tswela pele ba ithaa ba re ba tshwere ba kaone go phala their spiritual fathers, but let me assure you it will roll back on you. Letlapa le le tlile go thuba tlhogo ya gago ga le o thuba tlhogo ya ope, o sentse leina la somebody le la gago le tlile go sengwa. Modimo wa kagiso a re thuse re sokologe mo ditirong tse di busula, re beale molemo gore re kotule molemo. Wena o ikokobetsang tswela pele go ikokobetsa le phuthego ya gago motlhanka wa Modimo e tlile go ikokobeletsa. Ke a leboga Modimo wa rona ka leina la Morena Jesu moso wa letsatsi le o re rutile tsela ya go phela gore re seke ra phela ka go ipusulosetsa, re seke ra phela bjaaka baetsadi be ra kopisa mo go bona, re kopise mo go wena Morena Jesu wa ileng wa re baetsadi be ba go dira bosula wena wa tswela pele go dira molemo ba dira bosula ba welwa ke letlapa la bona. Re thuse re eme wena Modimo wa rona o phatsime mo matshelong a rona ka Kereste Jesu Morena wa rona. Amen. Bishop Lucky Mulantwa, Klephart Mispa Bible Church, 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.